Leno Records.
Shitali toka ndoki, toka ndoki. Shitali toka ndoki, tari yeso bendia. Shitali toka ndoki, toka ndoki. Shitali toka ndoki, tari yeso bendia.
Niko na Jesus, I got no time for you, no, no. Niko na Jesus,
sitataka mini shaya jua wataka ndionekane shishi man sina mana mekuwa dimepotea kwenye dhambi sezongea kwa kuhangaika kwangu Yesu akaja katokea kanionesha mazuri akabadili zangu njia sikumbuki yaliyopita kwa sababu zuri wake kwangu mimi umeshatua muda wote niko naye Bwana Yesu ndiye kiongozi wangu.
Shitali toka ndoki, toka ndoki. Shitali toka ndoki, tari Yesu abendia. Shitali toka ndoki, toka ndoki. Shetani toka ndoki, tari Yesu abendia.
Niko na Jesus, I got no time for you, no, no. Niko na Jesus, I got no time for you, devil.
Haya maisha yangu Yesu yuko nami, oh. Ananiongoza vema wasiwasi mimi sina. Nikiwa duniani basi naishi na raha. Magonje yezi shika sipungukwi na chochote. Sioni nikikopa kwa sababu ama wina. Yuko na bibi Yesu kila male na kukwenda. Nanipenda, nanijali, nafurahia.
Shitali toka ndoki, toka ndoki. Shitali toka ndoki, tari Yesu abendia. Shitali toka ndoki, toka ndoki. Shitali toka ndoki, tari Yesu abendia.
Niko na Jesus, I got no time for you, no, no. Niko na Jesus, I got no time for you, devil.
Pale msalabani damu ya Yesu ilimwagika ili nioshwe, dhambi zangu ziondolewe. Na sasa binagara nikipita kwenye giza na kuwa kama nuru. Shetani akiniona huyo anakula kona. Hapa simtaki tena, tayari nishamuona. Safate maisha yangu deni nilishalipiwa, ah.
Toka ndoki, toka ndoki. Shetani toka ndoki, tari Yesu abendia.
Niko na Jesus.